Baba Suruza bagata wansuwe chivina chi Uganda City Traders Association Kampala City Traders Association kasita bawade parliament ya magezi okuda mje tegerise misole mije jiri mububage wansuwe mbalili omwa kugwebye nsimbi oguja akati sentebo wakasita isa sechita tegeza banda maulire ngabe batadeyo edde birozo byabwe eri akachika ka parliament ya kakula kugwebye nsimbi ngabala ambika butie misole obwejandi badde jikwatibwamu okwewala abasuubuzi okufiirizibwa.
Ebirozo bino twabikubyemu eriiso gamba ng'okuteekawo 10% withholding tax ku telecom ne digital agent, kuteekawo akatundu 0.5 nga lutane minimum tax, kuteekawo bitundu 6 ku buli 10 ku entertainers ne nani business assets. Obuntu obwo mbuuliranga obutono naye buyingira ne bukutuuka ne mu byenda kubanga bukulu nnyo ensi yafuuka yakyalo ku ssimu, ensi kati eri ku ssimu. Buli lw'oteekawo akagaana omuntu okutakula essimu oba omugaana kulaakulana. Tulina ebintu bingi bye twakizuddemu era nga twawandiikidde gavumenti ejjukire nti twali tugisabye mu misolo egyateekeddwawo emipiira epikipiki kugiwandiisa bavudde ku 200 ne bateeka ku 5. Ffe nga kasita twasabye ababaka biwandiiko bya bajeti kati gye byalaze batunulewaawo bakulukunye balabe kiyinza okuba kirina bwe kigenda okutukosa.